Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, nyedirwe mbasuza kandi mbayikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 Washington DC, muri kumwe nanjye Edirwema. Nkuko mumaze kubimenyera, ni kuwa gatandatu umunsi tubaho urubuga kugira ngo mutugezeho amakuru yaho mutuye cyangwa se mukatanga ibitekerezo ku makuru tuba twabagejejeho icyumweru cyose. Ariko nanone tubibutsa ko n'umunsi uyu munsi ku bakunzi b'umukino w'umupira w'amaguru hari imikino ikomeje mu nzego zitandukanye mu gikombe cya Afurika. Mu kanya gato cyane haraba hatangiye umukino wo mu itsinda E, umukino uri buhuza ikipe ya Mauritania na Angola. Hanyuma haze gukurikiraho imikino yo mu itsinda F, aho Cameroon iza guhura na Ghana, Benin ihure na Guinea-Bissau. Kandi mu irushanwa ry'igikombe cy'isi ku bagore, ubu ngubu harimo harakinwa umukino hagati y'ikipe y'abagore y'Ubutaliyani n'ikipe y'Ubuholandi. Kugeza kuri uyu munota ni ubusa ku busa. Hanyuma haze gukurikiraho umukino uhuza ikipe y'Ubudage n'ikipe ya Suede. Imikino yose niyo muri kimwe cya kane. Mukanya turagaruka twakira ibitekerezo byanyu, ariko reka duhere ku ndirimbo muri abana babi, n'indirimbo y'umuhanzi w'umunyarwanda Danny Vumbi. Hanyuma tugaruke twumva ibitekerezo byanyu.
Sinarinzi ko waba tonto udafite akantu, nabimenya ruko nanjye mbaye tonto. Sinarinzi ko aba papa biherera bagasuka marira yo kwarika. Kuki mutambwiye ko kwi papa uki mama hari ukwirwanaho? Sinarinzi ko wabi kosto ufite n'ibiceri, ariko bakakubenga ukumirwa. Sinarinzi ko wabi cyuki cy'ubumara bakakwigirizaho mwana batifati mbobo. Kuki mutambwiye kukuntu umuntu kamwimariramo bakakurya agapapu? Mutambwiye kwiyo wabyanye uba wakuze ukava mu mikino.
Radio Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri Sanga ni kuwa gatandatu umunsi twakira ibitekerezo byanyu cyangwa se mukagira namakuru mutugezaho yaho mutuye reka duhere kuri Yaruma wirwe neza
wirwe ejirwema
uri hehe
mu kirundo munara kirundo
na mahoro
nimeza bukebuke
icyo wifuza kutugezaho uyu munsi wa gatandatu ni iki
genda shaka kugaruka ku muntu umwe afunzwe yafatwe mu gihugu cy'America bagiriza urupfu rw'abanyeshuri bo mu 96
yego uwo baheru
yitwa Kerema
yego uwa America yohereje mu Burundi
yego
eh
yagirizwa abanyeshuri bishwe mu 96 ngo babahutu nakuwa mishe makuru by'ukuri amaze amezi ngira 17 cyo nka 16 gucyo afunzwe atararenguka mbega ko tuzi kuva 93 ego bomba aravuga bati ubwicanyi bwatanguriye kubanaka mbega mwiki gihe mu gihugu cy'u Burundi ko abantu bapfuye hari abantu bapfuye benshi za buta za giheta zahe za gitega za bugenda na bakaba ataba abakoze iyo cyaha akaba batarafatwa bakaba bakidegembya mu gihugu ubu uyo yafashwe yagezwe abanyeshuri muri kaminuza ku bantu 600 bapfuye za bugendana ubu tugihe gaciro kabande tuzobihe bande ko bafatiye kuyo yego kwica n'icyaha by'ukuri ariko nibafatire mu kivunga bose abishe mu gihugu bareke kuvuga kufatira ku muntu umwe uwo yishe ngo abanyeshuri muri kaminuza ntacyo yakoze kugira ngo hagarike ubwicanyi bwa muri kaminuza by'ukuri hanyuma jya ikimbabazana cyo nuko amaze amezi ataraburana afunzwe ataraburana icyo rero none ga ubu ndashaka kubaza ikibazo nuko ntawe ndakibaza uwe abapfuye 93 tubahe bande ibugenana nibuta tubihe bande
Aruma
ikuri bari bakwiye kufata wakizi cyaha wese mu Burundi akagihanirwa akareka kubaho kamwana wa mama uko ariko arakora kamwana wa mama mu bibazo byabaye mu Burundi hariho gukingira bamwe no gufata abandi nituje ko dukorane dusigane inkore nyakuba mesha makuru ibiriko biraba mu Burundi twese turabizi nibafatwe bose bakoze amarorego bahanwe nitwanze ko bahanwa by'ukuri na dukeneye ko bahanwa mugabo ntiyafatwe bamwe b'inzira karengane ntiyafatwe bose kuko harimo abari ko baridegembya mu gihugu bakoze ibyaha
urakoze Aruma uyu uvuga yitwa Clement Nkurunziza yirukanywe muri Amerika ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa gatatu umwaka ushize ubwo nkuko wari ubivuze ibyo ni ibibazo wibaza umunsi umwe wenda cyangwa se ababishinzwe bazagerageza bagire icyo babivugaho ndagushimiye cyane kuri ibyo bitekerezo
ariko ndagomba ngaruke ku kindi harimo uwundi ga afunzwe yafatwe mu Kirundo umushoferi w'ishyirahamwe Brasseri rikora ibinyobwa yitwa Habonimana Claude yatwara imodokari ijya zikwegana gutyo urabibona muri Brasseri
rukururana
baravuga ko iriya modoka nayo irahanitse ni modoka siwari wese wenda apfa kwigendera kwinyonga rero baravuga ko iba yaragonze umukuru n'amashinga amateka baravuga ko nawe yarahagaze nawe uko abanyagihugu tuvugana hano baravuga ko nawe yarahagaze nawe mu ibarabara ariko iriya modoka nayo none ga urubanza nuko baza kumufunga cyangwa urubanza nuko bamaze ko byagenze imodoka ishobora ko yaramunaniye ngurumba ngo yagombye kumwica ngo tentative yo kugomba kumwica ibyo n'amakosa ibyo ntaho byanditswe mu gitabo nuko bo mubaze imodoka mbere yarakunaniye cyanke byagenze gute ngumba ngo biba bigize n'ubushake n'urwo bushake iyo yabigize hehe byo byanditse hehe by'ukuri na gahohotero niba mureko umushoferi biyidegenge kuko imodoka irashobora kumwankira ni icyuma cyakozwe n'umuntu si cyuma kiremye ishuwa kumwankira nawe kamwankira cyukuri nakarenganya mu bisanzwe kariko karaba ku bantu bamwe bamwe mu gihugu
ubwo reka dutegereze twumve icyo inkiko zizavuga kuri urwo rubanza rwe umunsi yagejejwe imbere
y'ubutabera ariko cyangwa bajya kwabaje nuko harimo bavuye muri munamashinga amateka bakaza gutera igicuru ubucamanza ubucamanza none ibintu bega mu Burundi bizogera he nawo bizogera na hamwe nibamenye ko twese abarundi bene Burundi abaje bazabahava hakaje abandi mugabo areke gufata umuntu nkuko imodoka yaramunaniye twese barabibonye yaramunaniye nibareke rero nibareke kumuhohotera niba imodoka nibavuga ati Brussels nikoresha iyo modoka ari iyo yagize ingorane yagonze mugabo nta muntu yababaye nta muntu yakomeretse n'umwe mugabo ngo tata ntimbe yo kugomba kumwica ibyo n'abakozi ibyo twese turabizi mu Burundi ngaho iko biraba nibabireke babigabanye amahoro abarundi bironkera amahoro
urakoze Alma kuri ibyo bitekerezo byawe reka twakire undi mukunzi w'ijwi rya Amerika Cedric uranyumva
ndakumva munyamakuru ndaguhaye mwaramutse
wiriwe neza uri hehe
jewe niriwe neza jewe ni ngahaye Entebbe
yego
niramukije n'abanyagihugu bariko baratwumviriza hanyuma jewe icyo nagomba kuvuga ni utuntu dushyika tubiri aka mbere ndahera ku ngingo nyakubahwa umushyikiranganji w'intwara yo hagati mu gihugu yari yafashe yo gutunganya neza ibijyanye n'amashengero ahabwa iyi ngingo igihari hageze kuko mu gihugu cyacu Burundi amashengero yari asigaye ameze nk'uko umengo ni ikindi kintu bijyari ya bizinesi ko wasanga umuntu arararota ibintu agacagenda asanga abantu basengera mu mahema asanga ibintu ntibimeze neza gusa nge nkavuga ni iyo ngingo ni nziza ariko rero bace ko bagiye kuyishyira mu ngiro guhera itariki zibiri z'ukwezi gutaha bace bagaruka barabe bajye hagati mu babo bakozi b'imana bo bavuga b'ubutumwa nabo barabe abakwigira ibisabwa n'amategeko kuko ibyo ndabivuga kuko igihugu cyacu Burundi tumaze igihe iminsi tubona abantu biyandikiza muvuga butumwa akavuga ibintu uri ibica umutima abanyagihugu umutima ugasimba uri abavuga ngo beretswe ibintu ugasanga babakirisu bashaka Imana bariko baragiragirika nasaba yuko ubwo bushyirangange bwo cya busenda mworero bukaraba yuko nabo bavuga ubutumwa bashyiriza koko ubutumwa atari kuvuga ibintu bice umutima abanyagihugu cyane atari kwiba abene igihugu ako oye karakantu ka mbere akagira kabiri nagomba kuvuga kerekeranye n'iki kirangaminsi cyo nkikarenda ijyanye n'amatora ya 2020 mu gihugu cyacu Burundi nkashimira cyane umugwiseni ko ushyize ahabona kirangaminsi hakiri kare aho abanyamigambwe barafite akanya ko kwisuganya cyangwa ko kwitegura gushyika mu ntango y'amatora ya mbere azaba itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu 2020
ayo azaba ari amatora y'umukuru w'igihugu y'abayobozi ba komine ndetse n'abadepite
ego nkabwanye rero nashango mba nsabe abanyepolitike batari mu gihugu cyane bari mu bindi bihugu cyane baba bashaka kwitoza batari mu gihugu ko boca baraba utagira udafite ngira ngo nk'ikimukurikirana cyane narumvise ko leta y'u Burundi ari imitahe iri ku banyepolitike bamwe bamwe n'abandi badafite iyo mitahe bagaca baraba abari hanze y'igihugu bakisuganya kugira ngo bazogende guhiganwa n'abandi bari mu kindi bari hagati mu gihugu kuko ndabona naho mu kwa gatanu ntabwo ari kure cyane rwose umwanya ntabwo ari muniniya cyane kandi si muto ariko byaba byiza begereye abanyagihugu bakisuganiriza mu gihugu hama amatora y'2020 akagenda neza tukabana neza mu mahoro n'umutekano hama rero nsubira nkaca
Cedric tuguhaye umwanya munini cyane kandi dufite abandi bifuza kugira icyo bavuga
yego reka ndahegeje nagomba n'icyo nsura usare abari mu mashyihamwe ataharanira ibyiciro bya politiki n'amashengero ko nabo boca bafashanya n'umugwiseni bagategura neza amatora azira ingorane. Murakoze cyane.
Urakoze Cedric aho ngaho i Kampala, imwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC. Kuri telefone dufite na Nehemi Wirwe.
Wirwe neza Edi.
Uri hehe?
Muri Kivu y'Amajepfo, aho ni muri DRC, muri komini ya Minembwe.
Minembwe, aho hamaze iminsi havugwa intambara, ubu ngubu byifashe gute?
Umutekano kabisa wabarindanse mugani w'Abarundi, n'ubu umutekano turagaruka.
Bimeze gute se abarwana ni inde nande?
Abarwana ni Mayimari iri gutera imihana y'abanyamurenge, hanyuma bagakomeza kwirwanaho nabo, kuko bafite umutwe watwirwaneho, ariko nanone ikanga kuko Mayimari yari igisirikare kigenze. Mayimari igasa naho irushije abantu imbaraga kubera yuko ari abantu basa n'abiteguye.
Na n'ubu se baracyarwana?
Habe n'uyu munsi hari ahantu barwaniye hitwa mu Gakura n'Imibunda, urumva Minembwe igabanijemo nk'ibice nka bine. Hari agace k'Indondo, akaba agace ka Minembwe nyine nyirizina, akaba agace ka Bubembe, akaba n'igice cya Mibunda. Aho mu Gakura ni mu gice cya Mibunda barwaniye nyuma y'uko baraye banyaze inka z'abungeri zirenga 300. Hanyuma babona kitosha, bahitamo gusubira kuza kuhatake izindi yabungeri bari bahunganye, ariko abantu bakomeje kwirwanaho. N'ubu intambara iracyahari, baracyahe barwana, ariko Mayimari nyine ikomeje gukaza umurego.
Hari abakomeje kuvuga ko hanigaragaza ingabo z'abanyamahanga.
Izo simbizi ndi umuturage, ntabyo namenye.
Okay, icyo wifuzaga kutugezaho uyu munsi ni iki? Nizere ko ariko wowe uri amahoro.
Oya, ni zo nyine z'umutekano nifuzaga kubagezaho, kugira ngo niba mufite akse kuri leta yacu mwanya nyinshi ikagira icyo ikora, kuko yaradutereranye cyane muri ibi bibazo twagize.
Hanyuma se muri iyi minsi yose havugwa izo ntambara, ntabwo nta ngabo za leta murabona ziza gutabara abaturage?
Leta naho zitabaye, si yose zatabaye, ariko aho zitabaye zitabara kera, izangiritse zangiritse.
Ubwo turagerageza natwe turusheho gukurikirana iyo nkuru, tubahafite umunyamakuru wacu, turaza kumusaba yongere akomeze akurikirana yumve icyo leta yabivuga kuri izo ntambara zimaze iminsi aho ngaho mu gace k'iwanyu ka Minembwe mu misozi miremire.
Ubwo nyine mukomeze muyidukurikiranira, ariko leta irasa nayo idutereranye cyane, umutekano ntabwo umeze neza. Ubundi leta ikishinzwe ni ukurinda kugira ngo umutekano ukomeze ube, ikanawuproteje ibintu bitaraba, ariko iyo igakere uzabaye kandi ishinzwe kuwurinda.
Nehemiya, ndagushimiye cyane, tuzagerageza dushakishe uruhande rwa leta turubaze icyo rukora mu bijyanye no kurengera ubuzima n'umutekano w'abaturage.
Murakoze cyane ku Ijwi rya Amerika, ndagira ngo musezeranije yuko muza gukurikiranira iyo nkuru, turaza gutegera mu makuru ataha ko muza kuyitugeza.
Tumaze iminsi tubikurikirana kandi tuzakomeza tubikurikirana.
Murakoze cyane.
Nehemiya arakoze. Reka dufate na Ngabirano. Wiriwe neza?
Iriwe neza cyane Edi, ngaho ku Ijwi rya Amerika. N'amahoro ga Edi.
N'amahoro, wowe uri hehe?
Ndaba umwanya kuyandi mu ntara ya Rumonge, ni muri komine Buyengero, ni mu gihugu cy'Uburundi.
N'amahoro aho ngaho muri komine ya Buyengero.
Muri komine ya Buyengero kabisa, ku mpande zose, nimba atari igihapa kiba mu mwanya canke iki, n'amahoro kabisa, bimeze neza cyane.
Twizere ko nta kihaba mu mwanya.
Ati,
ndavuze ngo reka twizere ko nta kindi kibi kiza kuhaba, nkuko wari uvuze ngo haramutse kibaye mu mwanya.
Cyane gose, ni nabyo dusaba umukama, ni nabyo dusaba Imana kabisa. so kimwe rero nashaka kuvuga nukuvuga nashaka ubwa mbere nakabazo kerekeranye n'icyo cy'a Amerika nk'umukunzi wajyo nkuko namwe ndabisaba kuva kera mugabo ubona ko atakintu kiraba nubwo icyo cy'a Amerika cyafatiwe ibihano kuri FM mu gihugu cy'u Burundi bitavuga hari ibyara bitworohereza nka bamwe bamwe twakunda kujyumviriza duciye kuri ku murongo wa bande wa bande kuri ku karadiyo umuntu akubise bande twashaka mugerageze muzoshakishe umurongo kuri bande muha amasaha maremare uri kuravuga maze tubone kugushishikana twumviriza icyo cy'a Amerika atakigoranye
kuri bande watwumviraga ku mirongo yihe
kuri bande nkunda kumvira namasaha ubwo namasaha sinovuga ngo numurongo uyu kuko nabonye bijya bintu ukubise bande ibiyo bya bwenge ntushobora kubona umurongo ufatirako ariko amasaha niyo dukunda kumviriza ajya ku masaha ya 12 buri gihe 12 z'umugoroba na buri 11 n'inusu z'igitondo ino ibujumbura aho ndiko mvuga ku masaha y'ibujumbura turabakurikirana muga tukabakurikirana amasaha make cyane ni ukuvuga nka 18 z'umugoroba gucura tubumbirije iminota itarenga 30 gusa maze bikaba biracize hanyuma mu gitondo ku senkere cyura tubumbirije amasaha isaha itarenga imwe gusa
ubwo iki turaza kugerageza ku buryo na Samuya n'igice mwajya mushobora kumva makuru yacu yo kumugoroba ndetse n'iki kiganiro muri sanga wenda bishobotse nacyo mukajya mugikurikira
yo babyiza cyane mu bidutangira mu batekinisiye bongaho hanyuma nashaka ikindi nago amategereka ko kubakunzi bari ko bumvise ijwi rya Amerika abakunzi baba mu mahanga bari ko bumvise ijwi rya Amerika bikunda ko bajyumva ku maestro ku kuvuga twari dusanzwe twarinjiye muri kane y'inkino ni nkuru mu bajene cyangwa mu bantu abari bo bose bakunda inkino ariko baravuga bati nkamba mu rugamba kabisa z'umugwi nserukira gihugu cy'u Burundi nubwo zitagiye zishishikara kuba ziriko zigira amahirwe yo gutsinda maze ngo zije mu cy'umunani gishira icya nyuma turiko tugira tuti tubandanye dusenga dusaba Imana turabe ko ejo ku munsi w'Imana zobikora zikarondera amanota 3 ashoboka ndetse zikagwiza n'ibitsindo amahirwe twagira tutera cyahari reka dusaba umukama ku munsi w'ejo turabe ariko nimugihe byigaragaza ko nubwo umugwi nkama mu rugamba utagira amahirwe yo gutsinda ibyo werekana si bibi programa ntabwo ni myiza kameme n'ibya mbere tugiye muri iyo kane reka turindire tubisaba umukama umurundi ari hose akunda inkamba mu rugamba asabe hanyuma kandi ntawode kurasa inkamba mu rugamba zirabishoboye
kandi natwe turazifuriza intsinzi twizere ko umukino uzabahuza ejo n'ikipe ya Guinea bazashobora kuwitwaramo neza ubwo reka tubitegereze turebe ikizavamo
muri mu bamenyesha makuru sanswe nkunda cyane reka ndabashimire cyane gose cy'i Amerika broma turabakunda cyane gose turabakunda bimwe by'umwihariko muze muturamukirize abajournaliste mwese mukorera ngaho ku cy'i Amerika na cyane cyane abajournaliste mukunda guhurira ngaho muri iki kiganiro muri isanga kuko mugenda murakabukanya ba Thomas Kamirindi aba ba Diane Ninahazwe ni benshi cyane mubandanye muroranirwa cyane gose hanyuma turakeneye kandi ko nijya emisiyo isanzwe ivuga ngo dususuruke tugenda tuyumva kuri bande ni ibiganiro byinshi twakunda byata kuri FM maze kuri bande bidakunda ko tubyumvirize
Ngabirano agahinda ufite ko kutumva ijwi rya Amerika ugasangiye n'abarundi benshi twagerageje ibishoboka byose ngo badufungurire ariko kugeza ubu leta yagaragaje ko idafite ubushake bwo gufungura FM z'ijwi rya Amerika ariko reka two gucika intege twizere ko umunsi umwe muzongera mukatwumva neza ku mirongo ya FM ugire wikende nziza Ngabirana
ya twese digwe mamururanirwe ngahi Washington
na ururanirwe Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuri telefoni dufite kandi na Jean de Dieu wiriwe neza.
Uraho neza Edigwema.
Uraho uri hehe?
Ndi mu Rwanda ndi ngamukoza andi gano zindano mu kare kane bagaye mu Rwanda ngoma na bari ku Kikongo.
Mwiriwe mute?
Kiriwe neza uyu munsi aba yagacyo ubundi hari amazi iminsi ako kavura ariko katari kenshi cyane nta kintu kwangize ariko mu bundi twebwe muri amezi tuba tuzi ko izuba rigiye kuva ariko muri iyi minsi twabonye akavura babona kisakaramento bishobora ko ariko twabonye
bahera kuki bakita kisakaramento
nange bi nange nuko nabyumvise abakuru bivuga nange ndashishoza mbona ko kuri sakramenti we bahita yageze icyo gihe umunsi kataguye muri iyo minsi kagomba kugwa maze kubibona ko ishimwe nyinshi kagwa nange ubwo niye myemere nange nase
okay icyo wifuzaga kutugezaho ni iki uyu munsi se
nange tumwe ni munsi dore ko umunsi kuri iki kuri wa nyuma tuba twiyerekoze n'umuganda usoza ukwezi tugafuteranye tugaterana tugakora umuganda tukubakira bamwe mu batishoboye tukubakira amazu ni igikorwa cyiza igihugu cyacu cyadukundanishije dore ko kivuga ati ndi umunyarwanda tukabikunda tugashima ubuyobozi bwacu ikindi kirori navuga ku makuru mwategereje hejo hari amakuru aya makuru y'impunzi ziri i Bugande harimo n'abanyarwanda n'abakongomani bameze neza ariko rero twitahiza ikibazo niba umunyarwanda ava hano yagera hariya mu Bugande agahohoterwa ariko abahari bari mu nzu bakaba bameze neza ese buriya ni ukubera bafite ubwenegihugu bw'Ubugande cyangwa se ni ukubera iki ni ukubera ari impunzi
ubwo ni ukuzagerageza tukabaza neza tugasobanukirwa impamvu ibyo biba ariko ndagushimiye cyane kuri ibyo bitekerezo urakoze cyane kandi nawe ugire isabato nziza
kumwe cyane Ferre Thomas Kabeli nawe turamukumbuye mu kino kiganiro ntabwo tumuherutse na Eugenie Amosore
urakoze cyane ugire wikende nziza
Boyfriend, John Block, Pinko baby, Ayabash, Tulakutaka ulizeni ugamba, Simonja galanyenda kutambuza mawanga, Tugamba mama wakati tugamba tata mukambwe, Chibiate nangeli mukambwe, Mukwana weni na ulinga kwa rigu, Nyumabi nyumamu liba vili vili, Mukwana weni na ulinga kwa rigu, Nyumabi nyumamu liba vili vili,
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri isanga muri studio ya Karindwi muri kumwe nanjye Edir Rwema kuri telefone dufite undi mukunzi w'Ijwi rya Amerika Louis Michel Wirweneza
Edir Rwema ariko ni wiri waramuserize Edir Rwema
twaramutse neza hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu ni saa 4 hafi n'igice za mu gitondo mu Rwanda muri ku isaha 10 zo kumugoroba
Edir Rwema mu Rwanda ubu tumeze neza kuri amasaha 10
Kamonyi bite?
Ariko tumaze iminsi dukita kavura kagwa. Kamonyi giza vraiment kavura karagwa ariko rero ntabwo tugashaka cyane. Ariko turagashaka dushaka n'akazuba kubera ko uti mu gihe cy'isarura. Edir Rwema.
Ako ni ka kavura mu Jean de Dieu amaze kuvuga ngo kisakaramene.
Oui, nibyo na kavura kisakaramene twabonye.
Ayo masiyo sakaramene ni iyi.
Kenure katolike mu wa gatolika. Tugira umunsi mukuru w'isakramenti.
Yego.
Ntabwo ndo bavenye na ingi mu gatolika ariko umunsi mukuru hari. Ukaba kuri ya tariki ariko noneho. Historiko. Mu Rwanda bakavuga ko ngo isakramenti umunsi w'isakramenti imbura.
Ku munsi w'isakramenti.
Uje rero mu isakramenti imbura iragwa we.
Okay.
Wani baneza idirwemo
ndakumva usibye ko rimwe na rimwe bicika
byari he bagatorika nange ndimo akavura karagwa nimeze neza me marerezoma amasaka yetu areze bose twebwe turavuga bitya ahubwo nibihagaze gatoya tubanze dusarura ariya masaka agiye kumera mu mirima kuko hano mu Rwanda abantu bareze cyane amasaka areze ibishyimbo bireze byose bireze igihe kizaruwa mbega
okay
nonore edube mara ngiye mfite akabazo akabazo gatashye kugira ngo mbabaze makuru yatambutse vuba ngaha numvise ko ngo hari umukiza mu gihugu cya Afurika no wari warakanye ko atazongeye kwiyamamaza ariko ngo akavuze ko azafata amatora
umukuvuga
wari atanyumva nabi
umuki
umuperezida hano mu bihugu bya Afurika hano iwacu
yego
yari yaravuze ko atazongeye kwiyamamaza ariko umwanya ngo yavuze ko agiye nawe noneho ngo aziyamamaza mu matora agiye kuza duhanga urushirubanda
ubwo ushaka kuvuga ni perezida nkuru nziza w'u Burundi se
ariko mbore nawe mvuge wimumbu je nawe mvuge
ngaho komeza
ndakonye zite naka ariko ndi gwema none ndiye kike ariko ni kweli ese ari perezida yara yivuge akabonye yivuguruje bitembe n'iki
ariko vice president niba ari inkuru nziza niba ari president nkuru nziza uvuga vice president we ejo bundi aherutse kubwira ijwi rya America ko nkuru nziza atazivuguruza
nako nkumba neza ibirwema
ndavuze ngo niba ari inkuru nziza uvuga mu kiganiro duherutse kugirana na vice president we
niwe mvuga
eh ikiganiro duherutse guhabwa na vice president we yatubwiye
ko wabyimbise ko byari byabuze
twese turabyumva ariko kuva bitara atarabitangaza kumugaragaro ubwo turacyagendera kubyo yavuze ubwo yavugaga ko ataziyamamariza indi manda
yego itirwe no nyimara kubyumva ngaritangaza makuru y'ibeshe ninakazi kanyu ariko gye nebe ndavuga n'ese kumukagira imana n'umuntu yibigiye ko ataziyamamaza ko yembye kaya ko giye kwiyamamaza bitewe n'iki ariko dore ko giye natekereje ndavuga ni bo niba we yavuze ko ataziyamamaza ariko abaturage be bamushaka giye ndavuga giye ntabwo nshyike biba kuvuga ngo abaturage be bamushaka ahubwo ati twaba turagushaka giye muhandi wiyamamaje icyo atakwiyamamaza wara problem
kandi ntabwo azaba abaye uwa mbere
ntabwo azaba abaye uwa mbere naravuze nti niba reka ngo mu rugiro edirwema no mu Rwanda Repubulika imandishije abaturage bamaze kubatura gushaka perezida igihugu ndetse itegeko ryinshi ritakwemerera tugiye kurihindura abaturage ubwabo bararihindura bahindura itegeko ryinshi perezida wari uriho arongera ariyamamaza aranatorwa none se abaturage bo mu kindi gihugu bavuze bati turashaka perezida wacu ko yiyamamaza bagahindura itegeko ryiga ryabo ikibazo kiba kirehe edirwema
hari igihe hari abashobora kumva ko umuntu ashobora kwitwaza iyo mpamvu z'uko abaturage bamushaka kugira ngo agere ku nyungu ze ariko wenda abaturage bakabaye bifuza ko habaho impinduka bakabona n'abandi babayobora
ariko edirwema
yego
uri umunyamakuru abaturage bashaka ikigo ntabwo bakibona mubuze mu Rwanda ko byabaye aisho bicyabutsemo rese barundi bavuga ko turashaka nkuru nziza ko yiyamamaza uwara probe ikibazo kiriye iyamamaza ikibazo kiriye ngenda mvuga ni abaturage ubwabo bafite uburenganzira niba perezida imyaka iri wamaranye ariko ibintu mwita demokarasi byaturutse hanze ntabwo ari wowe wabyise demokarasi abaturage bose turashaka kubimishere watuyoboye imyaka itanu Ibyo dukore. None uyu munsi turashaka kongye bitumushyira uyu munsi. Yiyamamaza kiwe ari kubona Roni, ari kubona Nyandwi, ari kubona umuzamu witwa Uwimana. Nawe yiyamamaza. Nayabona azatorwa. Akazamo nawe. Ikibazo kiri edirwemo. Urakoze cyane kukurusha. Nicyo nje kibaze. Urakoze edirwemo. Uramutse ugira umunsi mwiza
nawe Louis Michel kukamonyi mu gihugu
cyo
yego radijwe rya America ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kuri telefone dufite undi mukunzi w'ijwi rya Amerika, sinzi niba tumufite kuri telefone. Sebasonera uranyumva? Sebasonera uranyumva? Uri hehe?
Ndi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu ntara ya Majepfo, ahitwa Minembwe.
Mu Minembwe ni amahoro?
Oya, Minembwe ndavuga kabisa, abaturage bameze nabi, ibintu byabo tumeze nabi kabisa, turi kumwe n'imyaka ya kinyagisha, wenda ntabwo tumeze neza kabisa.
Hari mugenzi wawe nawe uduhamagaye mu kanya ubarizwa aho ngaho mu Minembwe, watubwiye ko intambara tumaze iminsi twumva zibera aho ngaho mu misozi y'iwanyu ikomeje. Ubu ngubu wowe aho uri bimeze bite?
Aya ikanisa yewe n'ahantu yari mu biraro warimo dukumuye dufite amatungo yacu nini twaturagiye abamayimayo ku munsi w'ejo baraza barayijyana baganika zirenga ku magana ane biranyagwa n'abantu. None uyu munsi intambara yiwe yari kabisa imeze nabi kandi gisirikare kuiratiriyeuarishake gusaka ppp
nta ngabo za leta ziraza kugira ngo zibe zahosha iyo mirwano.
Zihari hafi yacu cyane atari kilometero icumi, ariko ntatuzazikora n'uko turazibona gusa ku maka yabo, ariko ntatuzazikora. Abaturage nibo gusa baba barwana gusa iyo ntambara, nawe leta iyo ntacyo yayikoreye ibintu ntatuzazikora.
Ubwo ni ukwihangana mukagerageza gushaka uburyo mubyitwaramo neza, ariko natwe tuzakomeza tubaze icyo ingabo za leta zikora kugira ngo zirengere abaturage aho ngaho mu misozi ya Minembwe.
Sawa kabisa, ni ukuri icyo twariko dukeneye natwe ni ukuvuga ngo tuvuge kuri radiyo abantu tutegereye radiyo y'ibya Amerika, badukuriye ibindi nk'abakuru mu nzego za leta bagira icyo dukorera kabisa, nk'uko twarengana amahanga arabizi, ariko leta yacu sinzi ukuntu tahandura kabisa abantu barimo kwica n'abantu se, kandi hari kandi ahisi ishinzwe gushakira abantu umutekano.
Urakoze Sebasonera, tuzakomeza tugerageze dushake inzego za leta zigira icyo zivuga kuri iyo mirwano imaze iminsi mu karere kanyu. Ugire umunsi mwiza. Urakoze cyane, tuzabikora.
turangana ngo duhanganiye intebe z'ibyubahiro turebana ingwe ngo nitubayeho mu rwego rumwe masikiye ntikucingana karurutega turajwe ishinga no guhumuka ishyari biradushengeje kwiyerezo ry'ubuzima harya ubundi mariki ikishingura nkashobora nuko zose tuzisigaye twapfaga iki ibihe byamaze iki kutajya imbizi byasize iki nacyo dupfa igisi n'ubusa
Radio ijwi ry'America iyo ni indirimbo twapfaga iki ni umuhanzi w'umunyarwanda kazi Clarisse Karasira ikaba itugejeje ku isa 10 n'iminota hafi 41 ku isaha y'Ikigali mu Rwanda ni saa 4 n'iminota 41 za hano i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za America. Kuri telefoni dufite Karim Wirwe. Uranyumva? Hello? Karimu ndibaza ko tumubuze kuri telefoni mukanya turongera tumugerageze twumve ko yitaba cyane cyane ko nari numvishije ijwi risa nkaho ari ryo umugore cyangwa se umukobwa kuko si kenshi tubabona kugira ngo tuganire nabo bagire ibitekerezo batanga ahanini ku bibazo bibareba cyangwa se no ku bibazo rusange bireba aho batuye naho baba. Mukanya turagaruka twakira telefone za
Barayomba yomba
Tumiga ya nyamara nitunga menya kuwika wawai
radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga muri studio ya karindwi turi kumwe na Jalong Wirweneza
Wirweneza wakagira imana ya namafaranga
bebingirirwe
ariko urakagira nabana bo kuyarya rero
ubwo abantu urashaka kuvuga iki abana byaye cyangwa
urakagira urubyaro
urakoze cyane nawe
nuko numva nyine narimo kukumva neza bitewe n'amarezo yawe watu kubafatisha ari danje
ngaho ugerageza utugeza icyo wifuza kutugezaho uyu munsi
mbere na mbere iminsi myinshi naherukaga kukuvugisha umunsi nk'uyu nguyu ariko wa gatandatu kera ariko umerereye I Kigali ndera hano bita ku mazirwe yo turi mu myitozo y'ikipe yacu y'akagari twitegura ku munsi weje kuzakina n'akagari ka Bwiza ko mu murenge wacu wa Ndera
ikipe yacu se ihagaze ite
ikipe yacu nyine narindi ku kibuga nkangiye mu minsi yashize narindi umukinnyi ariko bitewe n'akavune naje kugeraho ntabwo nabashije gukina ariko haramye nicaye bari baje kundeba barambwira ati se hari utuntu wadufashemo dukeya ngiye kubona mbona telefone yanyu irasomye ndavuganira reka mbanze mbitabe hirya gakeya cyo kuza kubona uburyo nza kuza kongera nkasubira wewe na nkareba ko nanjye nabasha gukora imyitozo na nkareba ko nanjye ejo nazagerageza nenda nkareba ko nanjye iyo match ndari cyo nazabafashamo
imvune yarakize se
yarakizemo gake ariko bitewe wenda ku rwego nyine rw'ubuvuzi bwakozwe wenda navuga ko yakizemo gake ariko ntago navuga ko yakize ku buryo buhambaye mbere na mbere rero reka ngushimire kuba unyakiriye
urakoze
noneho ikiwenda ibyo navuga cyane cyane mu minsi yashize hari akantu twigeze kuganiraho ubwira ko naba ndabizi ko icyo gihe ariwe twari turi kumwe ni nabwo duheruka kuvugana ariko wa gatandatu umubwira ko naba ndimo kwizihiza isabukuru yanjye nkurikirana ikiganiro muri isanga
ndabyibuka
urabyibuka wageze kumbwira ati wenda ati hari igihe twazakugenera nk'akantu kishimiwe ko kuba wakizihiza isabukuru yawe gusa ariko ntabwo nashoboye kuronka wenda umurongo nashyira aderesi yanjye ngo wenda nzashobore kubona ako kantu
ubwo ngubwo mugenzi wanjye Geoffrey Mutagoma araza gufata iyo adresse yawe hanyuma nitugira icyo tubona tuzakikoherereze ariko ubwo uze kuyimuha
aya nta kibazo nimero yanjye arifite nayo ni inshuti yanjye dukunda kujya tuganira cyane mbere na mbere wenda nk'ubu ngubu wenda nyari ku buhanga bw'ibyuma agiye kunshyira ku murongo ni umuntu dukunda kubanza kuganira cyane
nta kibazo ubwo ngubwo arazifite hanyuma nitugira icyo tukoherereza tuzabikohereza kuri adresi cyangwa se tugutumeho abanyamakuru bacu bari aho ngaho I Kigali mu Rwanda
noneho ikindi kintu wenda navugaho wenda ni ikintu mbere na mbere ujya gutangira ikiganiro wabanje kuvuga ku mikino irimo kugenda iba hirya no hino se no mu gikombe cyacu cya Afurika noneho wenda cyane cyane itangazamakuru rya hano iwacu mu Rwanda cyane cyane rikunda kwibanda ku bintu by'imikino cyane 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 wenda nimba mujya muri kurikirana simbizi ariko rero wenda hari ikintu cyaje bita video refereeing ikintu kirimo kugenda kibisha imikino cyane kuko wenda kuko ndavuga ni se wenda nk'itangazamakuru ryacu ko ryakundaga wenda kwicara gake wenda rikaba rivuga ku mikino ese igihe rivuga ya refereeing ubu ngubu wenda nk'ese ubundi ku mukino wa Senegal ndumva hari n'indi kipe y'abarabu ya Algeria barimo bazindutse bakritika cyane ku musifuzi wasifuye umukino avuga ko yibye Senegal cyane bigaragara
ariko
kuvuga ngo icyo gihe bari ba
ariko mu mikino y'igikombe cya Afurika VAR ntago ziratangira gukoreshwa
oya ntago ziratangira gukoreshwa kuva cyagiye zakoreshwaga kuri wa mukino wa nyuma wa CAF Champions League bikaza kuba ngombwa ko iza kuza gusanga idakorwa babaye bazihagaritse baravuga twenda bazaba bazikoresha ikindi gihe ariko njyewe wenda nk'ikibazo nagira nyine se ko habaye ngombwa wenda ugasanga nk'ibitangazamakuru byawe iwacu bitewe n'uko ariyo makuru cyane bikunda gukora ko baba babona inkuru baba batangaza ese wenda nkigeye video referring wenda zaba yaje ko nabonye ko ikontrola buri kantu kose se namakoso ugasanga wenda n'umusifuzi nico kintu cyambere yibanda se cyangwa niyo yitabaza wenda hatabayeho amanyanga nkayo ngaho mu mukino kandi burya kariya ryoshye umukino bigatuma wenda n'abafana babasha kwidagadura se cyangwa bakishima bakavuga ati ndabwo ngo twahe ibyo tereke sinzi twayibonye ese ubwo ikibazo nagira se icyo giye koko ubwo competition y'itangazamakuru se izaba iryoshye wenda natwe twicare wenda tuvuga ati turimo kumvira ndetse cyangwa dukurikiranye amakuru kuri televiziyo wenda y'imikino ati se wenda icyo giye bizaba biryoshye cyangwa se wenda video referring izaba yakoze akazi kayo noneho wa mukino wacu twe twize warimo ibyishimo wenda bitewe wenda n'ibyo niko tuntu twagendaga tubonekamo icyo tuvuga ati wenda icyo giye koko bizaba aribyo cyangwa se wenda video referring yaba igiye kutwicira umupira wacu wenda bimwe bya byishimo twizeraga nk'ubu ngubu wenda hari nk'igihe nk'umukinnyi atsinda igitego ukabona wenda nko kugira ngo ajye guserebura wenda yishimye ko yatsinze ukabona arimo kugenda afite urwikekwe akavuga ati wenda n'ubundi mu kanya ya video referring iribuze kuza kunyomoza wenda uvuga ati nararese cyangwa uvuga ati wenda ntabwo igitego cyagiyemo ku buryo bwiza wenda baze kuza kucyanga
ibyo ari byo byose nubwo nk'uko wabivuze abantu baryoherwaga n'uko utwo dukoresha tumwe na tumwe tutakurikiranwaga ariko nanone niyo bakoresheje VAR cyangwa se video assistant referee hari uruhande rumwe rwishima
uruhande rumwe rwishima ariko noneho urundi narwo rukaraka ariko noneho nukuvuga ngo umwimerere wenda burya njye cyane cyane nkunda kuvuga ku bintu bijyanye n'umupira kuko nanjye bimwe mu bantu babayemo mu ma interscolaire wenda nubwo ntabashije wenda kuwukina ku rwego rwo hejuru ariko ndumwe mu bantu babayemo nicyo cyane cyane nakunze kubabwira ati nibura wenda nk'uko mbona umupira wacu hano mu Rwanda mbona nta cyerekezo ufite amakipe wenda duturanye yamwe na yose yitabiriye imikino nyafurika ese nkibaza ati ikipe yacu ya hano iwacu mu Rwanda yo umuntu yayivugaho iki nabasabye nibura wenda rimwe muzadutumire wenda nk'umuyobozi wo muri Ferwafa se cyangwa muzadutumire nk'umuntu umwe uzi ibintu by'umupira wenda natwe tuzagira wenda ibibazo nka dutatu se cyangwa bine tubona by'ingenzi numva hirya na hino ku maradiyo babivuga se cyangwa n'ahandi mu makaritsiye atandukanye bagenda babivuga bakavuga ati iki nicyo kintu wenda gishobora kuba cyakorwa kugira ngo umupira wacu ube watera imbere
ejo mugenzi wanjye Fidele Niyongabo mu kiganiro muri Isanga azakoresha bazibanda hanini ku mukino w'igikombe cy'Afurika cy'ibihugu ubwo wenda mu batumirwa be ushobora kuzagira ubaza bene ibyo bibazo ariko nanone ndibuka ko mu cyumweru gishize twari twatumiye umutoza wungirije w'ikipe ya APRFC Jimmy Mulisa nawe yagize icyo avuga ku bijyanye n'umupira w'amaguru ariko bavugaga kuri Kani ubwo wenda tuzabashakira uvuga muri rusange ku bijyanye n'umukino w'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Rwanda
no nina ubushize nari namwumvise Fidele Niyongabo yari yamutumiye ariko wenda kubaza nabashije kumubaza bimwe na bimwe kuko yari Jimmy Mulisa na Gilbert Kanyankore yawundi icyo gihe nayo icyo kiganiro ntagikurikiranye cyane ariko wenda bitewe n'amarezo yari arimo gucikagurika ku bibazo nabajije Jimmy Mulisa ni umutoza wungirije akaba n'umutoza wungirije mu ikipe y'igihugu yacu ku bibazo nari namubajije ntabwo yabashije kubinsubiza bitewe n'uko amarezo yaranze telefoni yihita icika agaruka ku murongo ikiganiro kigiye kurangira
tuzashaka ushinzwe imikino yaba muri Ferwafa cyangwa se muri ministeri hanyuma tugerageze dusesengure neza ibijyanye n'umupira w'amaguru mu Rwanda ariko Jalong nagira ngo ngushimire cyane kuko mfite abandi bantu babiri ngomba guha ijambo mbere y'uko dusoza ikiganiro urakoze cyane
nawe murakoze witeka bito turi kumwe
urakoze kuri telefone mfite na Gaspari wiriwe neza
ngende kwirirwa Edir Bema
uri hehe
o tuvugana gutya ndi mu gihugu cy'u Rwanda
ni amahoro
amahoro gusa ibintu bimeze neza ntarebe endureta akabazo k'izuba kagenda kanyuramo nyine impande zose nyine uretse ko hamwe nyine mvura iragwa
hanyuma icyo wifuzaga kutugezaho uyu munsi ni iki Gaspar
yenda kano niba nashaka kugira ngo nasa nk'uwavugaho ni ku bigendanye hagati y'impunzi ziri muri Uganda harimo iz'abanyarwanda n'abarundi ugasanga nibura nk'iyo umuntu ashatse kuva mu Rwanda ajyayo ugasanga yenda hari ukuntu ahohoterwa kandi wa mugani hariyo abariyo ese nuko umuntu aba yinjiye aturutse mu gihugu cy'u Rwanda sinzi ikintu giturukaho kuba nk'abantu binjiye bahohoterwa
ibyo
byakunze nibura kandi umwaza tubariza ababanye n'amahanga ku mpande zombi u Rwanda na Uganda tukamenya ngo ese hari nko natwe twari dufite nk'imiryango ariko hari igihe utanga kujya ku isura bitatworohera bikaba rero tuba dufite imbogamizi tugenda twikanga nyine tumva ko twahohoterwa biba bisaba rero kugira ngo tumenye neza kurya nka muzadutumirire ku buryo umuntu azayagenda atikandagira kuko ibihugu byakabaye ari uko bibana neza
birumvikana cyane kandi twagerageje icyo kibazo kukiganiraho n'impande zombi ariko muri iyi minsi cyarushijeho no kuba kibi birenze kuko havugwa umwuka utari mwiza ahanini mu bijyanye na politiki hagati y'ibihugu byombi ariko tuzakomeza tugikurikirane igihe twabunye abayobozi babishinzwe haba ku mpande zombi tuzajya tubibabaza. Urakoze cyane Gaspar.
Yego murakoze kandi namwe.
Yego. Reka dufate umukunzi w'ijwi rya Amerika wa nyuma Methode wiriwe.
Nirewe amahoro ndashima.
Uri hehe?
Ndi mu Burundi aho bitimuranze neza na neza.
Na amahoro.
Na mahoro turashima ntarivi.
Hanyuma magambo make cyane icyo wifuza kutugezaho ni iki dore ko tugeze hafi ku musozo w'ikiganiro.
Nico nagomba kuvuga kubijyanye n'urukino intamba zifise je ni nk'icyumviro nashaka gutanga.
Yego.
Nagomba mbonereho kuvuga ni nk'inkebuzo notanga ku bantu benshi kuko hari abantu benshi bashigikiye umugwi wacu umugwi w'intamba mu rugamba agiye guserukira igihugu cy'u Burundi mu mahiganwa ya kane ariko novuga byari rya mbere barose yo kaze yo gushikaho ariko novuga uko bariko baravyitwara munsi byiza no genda ntanze nk'inkebuzo kuko hari byinshi biriko biravuga ijya nino ugasanga ku mbuga ngurukana bumenyi hari abantu bagenda bavuga uku na kuriya ariho nk'ibintu nogaruka ko hariho umuntu yavuze ko ngo Uburundi ngo atabuzoshika donge ngo batabanje kumuha ikigira cumi.
Uwo ninde?
Neza na neza ninde umupastori ariko sinishimye kumuvugira ngaha kuri radiyo ariko yene yavuze ngo Uburundi ngo nibutatanga ikigira cumi mu rushengero rw'iwe ngo nta n'igitego na kimwe buzabona. Ariko nyene uko byabivuze niko byagenze hama novuga hariho nk'umumenyereza aho baharagiye haraboneka mwudukosa aho bafashe nk'umukinyi urukino rutaratangura baramwirukana baravuga ngo yitwaye nabi ngo yerekanye kutagira indero ariko amakosa yakoze nabyo bayavuze bavuze ko ngo umukinyi ngo atagira indero yewe novuga ko ibyo bintu ntabishimye narabineguye cyane kuko nubwo mukinyi yoba yari yakoze amakosa bari gutuma bavuga bati yakoze ibi n'ibi reka tumuhanure abandanye urukino kandi yari umukinyi yarasize ikintu kinini yari kumarira igihugu ariko batabaramwirukana.
Methode turagushimiye kuri ibyo bitekerezo byawe kandi intamba mu rugamba tuzifurije amahirwe mu mukino wazo uzazihuza n'ikipe ya Guinea ku munsi wejo. Urakoze cyane kandi ugire weekend nziza. Dushimire injiniyeri mu buhanga bw'ibyuma na Geoffrey Mutagoma wegeranije ikiganiro muri studio ya karindwi hano i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema mbasezereho mbifuriza weekend nziza. Turongera duhure mu kanya isaa 12 tubagezaho amakuru avugwa mu karere. Cyao cyao.